sou mpholorantsweng ke ra tsidi ngwana a ngwana ke ka re simpuisa ka pelo ngwana a ngwana ka kwela swa go di mosa nnete ya re mashigo a rwele o tsure moroba o ntirele mogodungwana tankuru molemo a ditshika o iphatlholle golo fano kana ga ke bone ka re rona tse ngwana a ngwana ka ga re monele setiri ra be re tosa mmele kalaka o direle motogoketa ke tshegetse motopa a sebete seraelwa ke bommata ngwana a ngwana ka se reetse diphetogo tsa sešwa segompieno se feditse banana ba feletse mo tseleng ya semogago a kabo boletse motsana a tlhalosetsa tšhaba iphuthegile a re tšhaba e senangwao ke monka isileng tlotla mmago le rra gore malatsi a go a okediwe ga go tekoro se bapalela tsetse go tswalo ena o balelelwa mo teng ngwana a ngwana ka e re ga o se setse o tabogele ko lapeng o e taola telele mmago le kgabaga ka ke ya go palama motho ano ke gopola tsatsi le ngwagano o tla nna sekotlele sa marena o jala ka maruaruano ka tse ditsona ke gore a kere moroba kana nna o moka go bitsa ka dina ka re o morwa kabane a kakabala ke bua ka tsosane tse ditsona tsa masone ke tla ema ke sa re ke feditse ke ema ka go sitiala magoko ka ke gopola maloba ga ke ne ke utlwa gote gone ga bonwa kabane a tlobela a sia ka masaka a sia ka mogatsantoo tabeng tse ditsona ga te ne a rata ya go tsena kwa ga mosope a lalanya ga te ne a ipoeletsa kgatso ga itlaka ko morago ga mosopa e tsena tshwane ka bogare morala ga go tsena lotlhakane ga te mošana gone nne go sa buiwe morwangwana ka kare o ikele tlhoko itlhokomele tshidi tsela kgopa ga ela tsenageng botshelo bo boleele morwangwana a re ga tentebele le ne ga dumetsa ditlhobolo yana dipitisi yaka disadisa bantshwa bapane ba tsena ba dingaparelametse ga te mongwanna a sia a tla sheba ntsare a ruri ga ke bangone a rekila molelo go ne go tsaa namane tse ditona tsa malwantshwa ba tsaya gotse go mo ga se le ruile a ditshwabane go tsaya tshotsana tsa masonya mankgana madimo a fura tshotsana tsa go loma botsogo letsonya tsa loma kabane a ba a kakabala sejwa segolo ga se hete molomo sejwa segolo ga se hete molomo go ne go bua motswana ka nna a leka maano o tlaa go ka leka go ipatela go ja ke a re a tsaya gotse ko mmereko a go tshabe a sukele go gongwe a hete a ba re a re kana tuo e batla motho a latetse moganong a bua jaana ka motswana a re tsie fofa ka moswang mme ga a bone go gongwana ka o tsentse mabogoteng go seka a lebala legae go seka a hudugela ditoropong botshelo jwa teng bo a sokodisa bo bonye ke makgwa a maloba ke go raya ke re gatele mme ga le bolaeng go bolaeng o tla bolela motswana mongwe a go heleletsa ka setso sa setso tsholo la ditshwenyi ga nne dipeledisa masimo tsatsi le penne morago di dibile dirile a ka tlhalosetsa bapuso ba ne ba nkgathologa mongwe o tile a mpotsa motho yo tatamolo ba ntshare wena rra bana ba go ba batela phalese kaeng ke ne ke mo araba se gore ke mo araba ke latlhelela ga ke ne ke moraya ke rena bongwana ke ga ke ba ja phaletse ke ne ke tabogile ga morago ga letsholo le letsona la ditshwenyi maloba ga nne dimpheleditsetse mo morae otlhe o di o lebile irile ga ke ripotela puso bane ba ntse ba ka ditsweleleng tshotsho ba ntla ba re tseo ga ba ditsene mme ke tla gore a ke re ngwanaka rre mo ngwana mpotsapotso gore bo ngwana ke ke ba batela phaletse jang ke ne ka moaraba ka morago ka rona bo ngwana ke ga ke ba ja phaletse ke tla gore a ke re kalaka.